Yeah.
Clouds my fala.
Antivirus volume 1 part 2. Ghetto harder. Wando. Usiniulize kuhusu Rais Choko wa Manzese, ndio kisa nilimkatalia kolabo yake kozi. Na wakilisha majeshi ya tizi mlangoni hip hop still. Na R&B atusaliti game kama solo na mduara o mox na bongo flavor. Hatuko vile vile kama fikiriavyo J-Lo. Tuko on movement, just make revolution if you clever. Nigga, be care. THT Transformers gonna pretend kwa juu tukitazama hatuwaoni. Simlijifanya hamkai. Nye confused itilalila mtavunjiwa mayai. Hii TZ sio bongo yenu yenye flavor inayonunua marefa. Hii ni rafu ya kisasa. Hatuwa hofu mandax go to hell. Sasa time ya maniga kustuka. Tikisa ndonga then pata mzuka. Funguka, amka, kuwa still kiharakati ya masika. Kwenye korongo ruka, pambana vuka. Una genge, una duka, kukuruka, charuka. Orede kimenuka, usiduae, funguka. Ligeto sio lili. Antivirus part 2, new deal. Tuatungue mambwiga, tujikomboe maniga. Let's round down, tumiliki karatasi. Reality na samba street. But a fucking rappers kibongo na support you stupid. MTZ 80% aliduni maskini. Anaishi kijijini. No mkawapelekeni. Ajabu ya mumthamini. Mabladi hip hop. Mtoto wa kiuni. Toka mtaa kwa mtaani. Revolution turani. Kila pande duniani. Siabudu kiduku. Siusudu bongo flavor. Starter don't fear. Usharoni si shoboki. Bana redioni ni shiny kwenye blog. Worldwide hip hop flavor is damn flavor. Na radogi so damn. I'm a gangster. Shara S gangster. Sketei uchoko silindu fisadi no. Mtoto wa mtashu ya sababu life bovu mfanya awe muofu di 26 number kontau sitaji bodyguard kikipindi. Simofi virus wa kihindi revolution. For new disputer awe tu soja mweusi rangi yake hip hop sio mdosi kuchikuchi. Apendi ni spit real shit. Snoops ya nabeba mapust. Be arch commander. Don't command nigga. Gani na mishale ya Rambo. Inawalipua wanamgambo. D hip hop with antivirus part 2. Bongo flavor sharp time is now. Mta kwa mta zimewaka bala. Fans wanadai copy. Na face chapasi Shanghai mata. Hera spisha. Game limeanza flavor zimekwisha. Antivirus TZ. Asia, Africa, Europe to America. Live, makabu, pumbafu, hawezi kudive. Hate it, oh love it. In and out, start a ghetto gangster. Antivirus, not a wankster. If you don't like hip-hop, fuck you.
Fuck you. Yeah, fuck you. You're very right, D, wa ghetto. Fuck you. Yeah.